wasiirka amniga Kenya Fred Matiang'i ayaa liiska argagixisada ee dalka laga mamnuucay ku daray dhaqdhaqaaqa NRM ee mucaaradku dhawaa ku dhawaaqeen kadib markii kumanaan taageerayaashiisa uu isku hordhaariyay hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga maalintii shalay in uu yahay madaxweynaha dadka Kenya. Dr. Fred Matiang'i ayaa arrintaasi waxa uu sheegay inay ka hor imaanayso qodobka 2010 ee dastuurka kaasi oo ka hortagaya kooxaha dambiyada sharci yaqaano iyo warbaahinta maxalliga ayaa aada uga faalloonaya isdhaarintii Raila. NRM waxaa dhawaan ku dhawaaqay ururka mucaaradka ugu weyn dalka ee NASA iyaka oo sheegay in ay u halgamayaan sidii isbeddel doorashooyinka dhankeeda loogu samayn lahaa dastuurka. Dalkan waxaa horey looga mamnuucay dhowr urur oo ay listiga argagixisada ku dareen. NRM ayuu wasiir Matiang'i ku sheegay in uu la mid yahay Al-Shabaab iyo ururada kale ee ka mamnuuca dalkan. Ururada dowladdu ay horey waddankan uga mamnuucday oo dhowr urur ah ayaa waxaa ka mid ah ururkii la oran jiray Mubiki ama kooxdii Mubiki iyo kooxo kale sida Mombasa Republican Council. Dhanka kalena saddexda TV ee ugu afka dheer dalkan Kenya ee Nation TV, KTN iyo Citizen TV ayaa maalintii labaad hawada ka maqan. Wasiirka amniga Fred Matiang'i oo ka hadlay arrinta warbaahinta xiran ayaa sheegay in si fiican doonaan telefishinadaasi inta ay soo dhamaynayaan baaritaano uu sheegay in ay wadaan. Telefishinada ayaa hawada laga saaray maalintii shalay ee 13 bisha January ka hor inta aan si rasmi u bilaaban xafladda uu isku dhaarinayay Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka. Maryan Maxamed Baradi oo weyn Nairobi.